Yeah, nimelia sana, matumama kwa play Psalms 34. Ndainua jina la Mungu at all times, na lips zangu zitashinda na praise zake at all times.
Ruti,
tole.
Nasherekea, nafurahia, nashangilia maisha yangu. Nasherekea, nafurahia, nashangilia wokovu wangu. Nashangilia baraka ambazo ewe Baba kanijalia. Nashangilia ushindi ambao ewe Baba kanijalia. Umenilisha, umenivisha, umenilinda, wacha nikuimbie. Umenilisha, umenivisha, umenilinda, wacha nikuimbie. Mimi nitaruka, nitasifu, nitacheza, cheza kwa furaha. Cheza, cheza.
Sherekea
kungali.